You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
E pe ona fofonga ina atu e tātou telefou o le asa sāta luai. Na matua mamau iluma le manu malo le sui tūtu o tasi Dr. Kieran Phelps I whainga pālota la iti mō le nofo le tū malo pālota Wentworth I le pālemene tele. Ae na toe mā ui lana whaasilinga ina ua whaita wina pālota lafo. E ui lea fōlinga mai le taimi nei, o le a manu malo lava Dr. Phelps I le tofi Wentworth lea na se e iai Malcolm Turnbull, ma o se nofoa ua ova I le selautausanga o umia e le Liberal Party. Na whaalia le whaanoanoa o se sui o le Liberals I le Senate, Senator Jane Hume I le whaaiunga.
Obviously the Wentworth by-election didn't go our way, which is very sad. The people of Wentworth have expressed their anger and displeasure at the behaviour of the Liberal parliamentary team, and that is their right to do so. And we'll have to cop that on the chin. But now our responsibility is to get on with the job.
Senator Jane Hume. Na whaalia Dr. Kieran Phelps I se talanoanga ma le Sky News o le suingi e se mai o tangata pālota mai le Liberals I Wentworth e mafua lea o na ua whiu I le whewā I ma le le mā o popo le vāenga upuwhai a toa ai le auwala na se ia e le tofi pālemia mai a Malcolm Turnbull.
The biggest factor in this election has been disaffection with the Liberal government, to be honest. I think there was a lot of anger and frustration with the direction that the Liberal government was taking, and I represented that socially progressive and economically sensible model of politics that people were wanting.
Le sui tūtua tasi, Dr. Kieran Phelps. O le tūlai mai o Kieran Phelps I le tofi o le Lucy Aylena fō e tasi, Se tu fai te watu o le tula I mai o Dr. Kieran Phelps I le tofi, o le a lusi ai le nofo e tasi na umi ai e le so o fatasinga a le Liberals ma le Nationals le malo tele. Ma o le a se e ei nei o se fai ngā malo minority e whaalangolango I isi sui tu to tasi ma vaya ngā upu fai la iti e pasi ai ana tu la fono tau whaofi. I le taimi nei, e toa ono se fulu male iwa no fua o le leiba I le maoto sui, I le fitu se fulu male lima a le soo whaata singa. Ma le toa ono sui tu toa tasi, a toa I ma le sui o le Greens, Adam Bant. O se tasi o sui tu toa tasi, o le tamaita I o Cathy McGowan, ma na ia whaalia, ua tatau o na sui le umi o paya inga. I le whaata usanga ma I le tolu olo o iei nei.
I've been in this parliament with this particular parliament for 2.5 years. And I have, on behalf of my electorate, I have worked really hard to have this government be the best government they can be. And it is absolutely my intention for this government to go its full term. I believe in 4-year fixed terms, and I will be talking to everybody today about how we can do it.
Le sui tūtua tasi, Cathy McGowan. I le va'ai ele autu sitala, e pei o le te ena o le Liberal Party e tangata pālota I Wentworth, E a fua mai I le le ai o sana fua fuanga mautu I mata upu I le suinga I le tau. A toa ai, le mata upu I tangata suulu fai. O le asonga fua na te enei na faaulu ai e le sui tūto tasi Andrew Wilkie se tū lafono tau faofi. E au mai ai I au se tali anei tangata suulu fai uma o lo oi na ru, mō nisiaki faa fomai. Na saanoa Andrew Wilkie e te le le avanoa e pasi ai le tū lafono tau faofi le nei. Pe a pālota I ai, ma le sui fou, Dr. Kieran Phelps. Ae na saunoa Dr. Phelps I le Sky News, na te langolongo ina le tūlafono tau whaofi, ina ia vave ave ese mai ai tamaiti mao lātou ainga, mai le motu an auru.
If I am elected and if the numbers go that way over the next few days, I'll be setting up conversations with as many people as I can, and certainly I would be wanting to speak to the Prime Minister, and my first order of business would be to get the kids off and their families off Nauru.
Le sui tūtua tasi o lo oi luma nei le whaitawina o le pālota mō le tūmālo pālota o Wentworth the Sini, Dr. Kieran Phelps o le ripoti le nāna whaamau pōpoina e Evan Young.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.